Uyinza mu district yembali bevumbi akafubo akakasa meme mbwangu kulunako olwokusatu mu Lukobo okubaganya ebirowoozo ku kigenda mu maaso wakati w'ebigambibwa nti abakulira amasomero mu district eno bakyagenda mu maaso n'okupeeka abazadde ebisale eby'obumenyi bw'amateeka mu masomero ga gavumenti agali ku mutendero gwa primary kwosa ogwa senior. Olukiiko luno lwetabiddwamu abakungu okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga abakulira amasomero atwala ebyemirimu ku disitulikiti kwosa n'omubaka w'omukulembeze w'eggwanga eno Oweekitiibwa Jimmy Nambiro nga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza ate mu kiseera kye kimu nga ye muwandiisi w'ekyama ow'omukulembeze Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yategeezezza ng'abasomesa bwe bakyagenda mu maaso okusaba abayizi ensimbi eza PTA eby'enkulaakulana ez'ekyemisana ebintambula okwewandiisa okukola ebigezo kw'ossa okuwa abasomesa obusiimo buyite alawensi. Ono yakkaatiriza nti wansi wa Universal Education Program bonna basome gavumenti ewaayo emitwalo ebiri eri omwana ali ku mutendera gwa primary buli taamu songa owa siniya esooka okutuuka ku yookuna aweebwa emitwalo mukaaga ku buli lusoma songa bo aba siniya ey'omukaaga baweebwa emitwalo munaana n'ekitundu buli lusoma. Ono yayongeddeko nti zino ensimbi zimalira ddala bulungi okutuukiriza ebyetaago by'amasomero. So yakulira emirimu mu disitulikiti y'embali omukyala Angela Crut yategeezezza nga bwazaalabula abasomesa emirundi mingi okukomya omuze ogw'okubi nikabayizi ensimbi yezimenya amateeka nenategeeza nti bulijjo abadde afuuyira ndiga omulere kyokka okusinziira ku Samuel Sebika ng'ono yavunaanyizibwa ku mateeka mu kakiiko akava mu maka g'omukulembeze w'eggwanga akalwanyisa enguzi yalangiridde mu butongole nti ensimbi ezikunganyizibwa mu masomero ga gavumenti ziriwo mu bumenyi bw'amateeka era ng'ekikolwa kino kya bukenuzi.